vika jenuwe saza ekuru Kampala ya umula Monsenyo Charles Kasibante asabiaba zade okukuliza abaana baabwe mu ddiini eze ku bantu naddala abaana abakula ate ne beenyigira mu bikola ebikontana n'amateeka. Bino abyogeredde mu maka g'abaana abataliko mwasirizi aga Chaludinsha Nsambya Babies Home mu kukuza olunaku olw'omuwolereza w'ekifo ekyo Yosefu Omutuukirivu Babikira Maria n'ategeeza nti abazadde olw'okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe kiviiriddeko abaana okukula omuwawa.
Abaana bebagayalirirwa ku kigambo eky'okukkiriza eky'okutya Katonda basobola okukola ekintu kyonna. Bwafuna ekimusoomoza kyonna na bino ebiriwo ku social media asobola n'okutuuka ku kirowoozo eky'okutwala obulamu bwe. Kyewandibadde tulowooza nti omwana omuto akituukako yadde omuntu omukulu okutuuka awo olusa n'okulowooza nti omuntu oba gutabuse naye omwana omuto okulowooza okujyawo obulamu bwe nga bwekitubulidde ennaku zino ye masomero kigambo kyeraliikiriza kigambo kya nnaku.
Ate yakulira ekifo kino ekirabirira abaana Ensambya Sister Maria Teddy Nachanzi yebazizza abantu ababawa obuyambi obw'enjawulo bwe bakozesa okulabirira abaana abo wabula ategeezezza nti bakyasanga okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa ebitono.
Naye nga tufuba kubanga abaana 9 bajja mu bantu si kyangu nnyo twagala okwebaza omulimu ogukolebwa nammwe bannaffe abali eyo mwenna tubebaza ongeri mutuyambamu bangi bajja ne batutonala ebintu senga temuliiwo senga ndowooza tuyinza kuba tetusobola. Tubebaza nnyo bonna ba Friends of Nsambya Babies Home Wawero Wishers mwenna tubebaza.
Omulabirizi wa West Buganda.